It's your boy.
Fresh out, exclusive.
It's your boy, S.E.T.X on the yard.
Iparo tali sana paku puni na kampara nefu buwa lovewi na ika lovera. 5 years asi pujo na kachola shida lovera chetu mupanya darada. Life kufina no kushishita na sherelo mkwena ma brother na ma sister. Kwena tolu kusho kufuma paishe na rea bakalangi afuto kushitisha polisi. Kasa na matopi kubaba na babi kweri lina remore kapo efiko. Breakfast yare wapale boku nwapoti papo ni peti kubika pale bae. Tua ture kulomu kweni tane nwe kase singo madare tulu kusha paka tofweke. Motivation yare pepo na lisa wakanka shahine kwa nipara na kanisa. Yari kwea tabata bari sevesha watu pata ufari tuare nari lomu serenga na hiri na lishu paka tapatu tove. Aisa mwisho kupashira na kendo na jebere katula paka nkafume muwendo. Chama la kire sawa mami na costa kiri ya kalange na mafrai kalase.
I've been through many struggles for me to be here today. I've faced a lot of challenges that made me stronger man. My life wasn't easy. They don't know where I come from. My life wasn't easy. They don't know where I come from. They don't know where I come from.
They gonna have my own God, no matter how much
they come. They don't know what I've been through.
Fast forward in a little university, I make a doctor, but it is somewhere in a talent. Naka penya wa ex, education looks samba muna tosa na masoxe. Nala bine shaka wele rumanga toma mufi wala nefilo na vyari paruma. Half dog sunga no kule mbalemba, maparo no kupona chaturi ka December. Zote kwanza watu wa sekele moku wa news kuchalo ni pepo na rika vitamu. 4-5 yuku safia onze meita maita mari mpapi no kulia pamo na juta. Lifestyle yari kenji shenga sifi na tambilo kuwa na buna remu na patevi. Shaka la veko tunafuma Roko kupika machapia Tetoze paka na kushanti Warinche tekira tukwanteka wapachati. From kemo to what fasti to the world kuchalo kemo muzoti. Chess kuwa bamba mwishu mwela ni 4-5 vita tuwa kareko kumipela.
I've been through many struggles for me to be here today. I've faced a lot of challenges that made me stronger man. When life was